Wakimwaga nini tena? Hem njoo msikie huyu.
Baba usi ukari Dacha ndara
Auso
Jiu
Auso
Chipe touch
Action ki supplier Eh supplier
Eh eti uwe na nipenda Kwa hii sura ya nne mstari wa tano
Uwa hiu Sune kwa hao Dacha ndara Siyo Eh udalitona tumiwa so Asiyo asiyo Eh Mr. News ini sebuibui Dacha ndara Kwa jili ya mwanetu Luhado na tano
Chipe touch
Kwaza na chiku pendea chiku Uwe ni makishua
Awee Gaino minoma
Sopaso
Bogi minga
Chawaso
Chikobo
Chunky supplier
Auso
Mitoto yatima
Mulele
Mitoto sito mtabata
Eradeni
99
Choba
Mitoto terminali
Chipe touch
Rogo zidu brandi Chigomani Nani abasi chaiwa
Wakira msimu Luka show Achuzi zero blaini Kiarakati Ento setu totezo mida
Ati antiba benesma
Ento amane tofi Mwanzo mwisho Vena tano Sio Tupote kaka ina uvi
Chipe touch
Chipe touch
Chipe touch
Chunky supplier
Download na kusikiliza ngoma mpya kupitia chunkysupplier.com.